hata fadhali no fry. Alivo shuna kabiba kichugu, akinacha kwa visa nta cry. Mwendo wake hata kagima kuye, kasukwa na ringa ringa ga. Mama kasema nataka mjukuni kwa nae na vimba vimba. Na sultan ashaniweka kwa kikombe, anavolisa kata kima konde. Raba wanasema tumia gipombe, iye ni baga pizza kwa tende. Nitafaran anasema nanipenda mimi tu bas. Nimedorora ra kikwela meni bamba bamba. Uwe she turn around, uwe she got a one. Uwe she turn around, she got a one. Ya meniweza una si utan, sito mpoteza. Nitafaran kwa mitindo, nataka nimpende milele, bye bye. Sito uwa mende kwa nyundo, mini wake yeye milele nta fry. Namshika popote yupo fine, tukichoka koko na mpele kajangwan. Msitu gande gande tukichwan, mkaleta visa situ kawa tafaran. Kweli ya meniteka kinyama, hayaya. Sijwezi ya menikali ya nyanya, hayaya. Kweli ya meniteka kinyama, hayaya. Sijwezi ya menikali ya nyanya, hayaya. Anasema nanipenda mimi tu bas. Nimedorora, ra kikwela meni bamba bamba. Uwe, she turn around, she got a one. Uwe, she turn around, she got a one. Ya meniweza, si utan, si tumpoteza. Nitafaran na nikifumba tamacho kwenye giza kinene na mwona yeye. Amenigusa kunako, nataka maisha mimi na yeye. Anasema nanipenda mimi tu bas. Nimedorora ta kikwela meni bamba bamba. Uwe she turn around, she got a one. Uwe she turn around,